choyogedde
sigenda kukwegana munno sikwagala
ngalwachi ngate eri bwebyoyo kwogera oli byogera eri bangambye mbutonja agala
nkwagala
cheshira gambo oli mukwano gwange
wamberera onyo mbuto
nomba
sente
ngokoranchi
Ne, ma dia ko bakango stura ngontu alambulili.
Bye.